tango. Alalela, a tango. Ish. A tango. Alalela, a tango. Angithintela ningkhuza ngibambeke. Analo mntwana uyashisa kabambeke. Isabathe ngiyazama kuhambeke. Abolova sebegcwele emantwaleni, abantwana sebephethe amashampeni. Angithintela ningkhuza ngibambeke. Analo mntwana uyashisa kabambeke. Isabathe ngiyazama kuhambeke. Abolova sebegcwele emantwaleni, abantwana sebephethe amashampeni. Ila bantwana bama uba bathanda izinto. Bathi ngomntwana othanda imali ufuna ukwenza izinto. Ahe baphetha ningikhuze kulezi zinto. Hayi, angithintela ningikhiphe kulesi simo. Ishu, ila bantwana bama uba bathanda izinto. Nomntwana othanda imali ufuna ukwenza izinto. Ahe baphetha ningikhuze kulezi zinto. Ngicela ningikhiphe kulesi simo. Angithintela ningikhiphe kulesi simo.
Obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka
basimfana lemsuku mina mele ngimlinde insuku namalanga uthando lenzani isilima sometimes asikhokho namelo sibheke. Ayihlaba simfana lemsuku mina mele ngimlinde insuku namalanga uthando lenzani isithema sometimes asikhokho namelo sibheke. Ebumlandini bambizo sika babajikijiki ninini nanguyajampela uhlanyisa amablesa bathi uyenza umlando. Uhlanyisa amablesa bathi uyenza umlando. Ebumlandini bambizo sika babajikijiki ninini nanguyajampela uhlanyisa amablesa bathi uyenza umlando. Uhlanyisa amablesa bathi uyenza umlando. Asamba wena
ubeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka muhle uyabukeka waqala wambeka ngithi uthanda amablesa phasopho uzojezi lokhu zenza nomfethi. Obambeka kuzeka, obambeka kuzeka, obambeka kuzeka.